Siyani bingelela ke bazalwane egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu. Izwi lenkosi namhlanje siliphiwa umfundisi wethu umfundisi Stuart Turton. Sizobe sibheka izwi lenkosi lapha encwadini uGenesis isahluko sika 4 evesini lika 1 kuya evesini lika 26. Genesis chapter number 4 verse 1 to verse 26.
Well, with every human birth comes new hopes and fears.
Ngaso sonke ke isikhathi uma ngabe kuzalwa umuntu lokho ke kuza namathemba athize kanye nokwesaba okuthize.
As your parents held you in their hands for the first time, they had hopes for you.
Ngalenkathi ke abazali bakho bekwamukela emhlabeni bekubamba ngezandla okokuqala nje ngqa baba namathemba athize.
Hopes that you would have a better life than they did.
Amathemba ke ayihamba nokuthi bathemba ukuthi uyoba nempilo engcono kunale ephilwe yibo.
Hopes that you would become something or achieve something.
Amathemba ke ukuthi uzoba utho oluthize empilweni noma uyothola okuthize empilweni.
But alongside these hopes were also real fears.
Kodwa ke ukuhamba eduze na lamathemba kukhona ukwesaba.
Fears maybe that you'd have to endure terrible suffering.
Ukwesaba ke makungenzeka babe nako ukuthi kungenzeka ubhekane empilweni nobuhlungu noma nobunzima.
Fears that their own mistakes would not only hurt you but rub off on you and become your mistakes.
Ukwesaba ke ukuthi kungenzeka ukuthi amaphutha abo bengabazali kungenzeka akuthinte ngendlela ethize noma aguquke abe ngamaphutha akho lawo.
Adam and Eve were the first parents, the first to experience hopes and fears at the birth of a child.
U-Adamu ke beno-Eva kwakungabantu bokuqala ngqa ababa nomntwana abezwa lento umfundisi abekhuluma ngayo yokuthi babe namathemba kanjalo nokwesaba.
Only their hopes and fears took on a particular shape based on what had happened in Genesis 1-3.
Kodwa ke awabo amathemba nokwesaba kwa ayehlukile ekhandwe yiloko esikubonayo esahlukweni sika 1 kesahlukweni sika 3.
So I want you to come back a chapter to verse 15, just one verse.
Asihlehle kancane siye esahlukweni sika 3 verse 15 ngifundeka kanje. Ngizokwenza ubutha phakathi kwakho nowesifazane, ngizonenza nizondane nenzalo yowesifazane, inzalo yowesifazane iyoqhoboza ikhanda leyakho, nenzalo yakho ishaye isithende senzalo yakhe.
We looked at this verse last week. It was God judging the serpent.
Salibheka ke leli vesi ngesonto elidlule sabona ukuthi la ayishiwo lamazwi uNkulunkulu ahlulela inyoka.
It captures both what their fears and their hopes would have been.
Kodwa kuleli vesi sibona izinto ezimbili okungenzeka ukuba zaziyithemba zazingamathemba kanjalo nokwesaba kwabazali uAdam noEva.
Because in verse 15 God is promising that there will be ongoing conflict between the serpent's offspring and Eve's offspring.
Ngoba ke evesini ka 15 uNkulunkulu wethembisa lokhu ukuthi kuyokuba khona ukuzondana nengxabano eqhubekayo phakathi kwenzalo yesifazane nenzalo yenyoka.
A battle between the ungodly and the godly.
Impi ephakathi kwabantu abakholwayo nabantu abangakholwa, abantu abanobuNkulunkulu nabantu abangenabo uNkulunkulu.
But after some time of this battle, one of Eve's offspring would rise up and would gain victory over the serpent.
Kodwa ke emva kwesikhathi emva kwalempi le ephakathi kwenzalo wesifazane nenzalo yenyoka kuyoba khona oyoqhamuka enzalweni wesifazane oyokhula ebese enqoba inyoka.
From that verse onwards we are looking for the serpent crusher.
Ukusukela ke kulelo vesi ukuya phambili evesi ka 15 sibheka lolo ke oyoqhoboza ikhanda lenyoka oyonqoba inyoka.
So Eve's hope is that her son Cain might be that promised serpent crusher.
Ithemba ke lika Eva Ilele lokuba indodana yakhe uKhayini kungenzeka ukuba uyileyo muntu othenjisiwe ukuba uyochoboza ikhanda lenyoka.
But her fear is that he might be deceived as they were and end up fighting on the serpent's side.
Kodwa ke ukwesaba kwakhe kuyilokhu ukuthi kungenzeka uKhayini angabi lo wesethembiso kodwa abe umuntu ozoba sohlangothini lenyoka.
So what would become of the first ever baby in their arms?
Umbuzo ke abanawo lo ukuthi kuzokwenzakalani ngalo mntwana wabo oqala ngqa abamtholile na.
As this narrative in Genesis 4 answers that question, we're going to see two themes emerge.
Lo mbuzo ke uzophenduleka la esahlukweni sika 4 and izimbili izinto eziyihlokwane sizohamba sizibona la esahlukweni sika 4.
The first theme is that sin spreads.
Isihlokwana leso sokuqala sizosibona leso sokuba isono siyanda.
It is passed down from Adam and Eve to their offspring.
Yileyo nto ukuthi isono siyaqhubeka siyakhula kusuka ku-Adam no-Eva sidlulele enzalweni yabo.
And not only does it spread, but it actually gets worse.
Akusibona-ke ukuthi siyaqhubeka nje kuphela kodwa okunaloko siyakhula sibe sikhulu.
But the second theme that runs alongside that is God's grace.
Kodwa ke esinye isihlokwana esincane futhi esihamba sisibona yileso esimaqondana nomusa kaNkulunkulu.
Amazingly, the more that sin spreads, the more God's grace abounds.
Into emangaza kakhulu le esoyibona leyo ukuthi ngalenkathi ububi banda kakhulu nomusa kaNkulunkulu uyavama nawo.
And it assures us that however dark the picture gets, God will not abandon his people and his promise.
Lokho kuzositshela ngokusobala ukuthi noma ngabe ububi bukhuleka kanani, isithombe sobubi singakanani, kodwa uNkulunkulu akabashiya abantu bakhe nezethembiso zakhe.
Just want to say one more thing before we dive into the passage.
Yodwa into ogcina ngifuna ukisho ngaphambi kokuba singene sasikweni sanamhlanje.
This passage is structured around sex, conception and birth.
Ngifuna ukusho lokho ukuthi lesi sahluko lesi sakhiwe izinto emaqondana nocansi nokukhulelwa nokuzala.
Notice the repetition.
Qaphela ke lezi zinto eziphindaphindiwe.
First one.
Evesini ka-1, Adam walala nomkakhe u-Eva, wayesekhulelwa, wazala uKhayini, wathi ngifumene insizwa kusimakade.
And then look at verse 17.
Bekuve 17 manje uKhayini walala nomkakhe wakhulelwa wazala uEnoki uKhayini wakha umuzi wawuqamba ngegama lo lendodana yakhe uEnoki.
And then finally verse 25.
Verse 25. UAdam waphinde walala nomkakhe wayesezala indodana wayiqamba igama wathi nguSeti ngokuba wathi uNkulunkulu uphinde wangipha enye ingane esikhundleni sika Abela ngokuba uKhayini wambulala.
Can you hear the repetition, can't you? Sex, conception, birth.
Angazi noma uyayizizwa yini lezi zinto eziphindaphindiwe ngathathe sifunda laphaya emaqondana nokumazi unkosikazi wakhe nokukhulelwa kanjalo nokuzala.
These verses create three distinct units which are going to be reflected in our three points today.
Lezi zinto ke ezintathu esizibonayo zizovezwa ngengxenye ezintathu ezehlukene esizozenza sibe ngama point wethu namhlanje.
So the first unit runs from verse 1 to 16 and my point is this: the sins of Cain.
Iphuzu ke lethu lokuqala elizoqhamuka evesini lika 1 kuya evesini lika 16 ngilibize kanje ukuthi izono zika Khayini.
See, Cain commits two sins here.
UKhayini ke wenza izono ezimbili laba ngcwele.
The first is a sinful attitude. The second is a sinful action.
Oqala ke esibonayo izono, izono ezakhiwa imicabango. Okwesibili kube izono ezakhiwa izenzo zakhe.
We'll look at the sinful attitude first.
Sizobuka ke lezi zono ezakhiwa imicabango yakhe kuqala.
Fast forward the story, the two brothers have grown up and they've both got jobs.
Siqhubeka kule story lapho ukuthi labantwana ababili besilisa sebekhulile, sebeyakwazi, sebeyasebenza bobabili.
Abel is a shepherd and Cain is like his dad, he's a gardener.
U-Abela-ke yena sibona lokho estorini ukuthi ungumelusi ebese kuthi uKhayini yena njengobaba wakhe ungukuthi yena wayengumgcini wensimu.
And they both bring an offering to God to show their thanks.
Bobabili-ke baletha iminikelo yabo kuNkulunkulu ukukhombisa ukumbonga uNkulunkulu.
But God only accepts Abel and his offering. He does not accept Cain.
Kodwa-ke uNkulunkulu wamukela kuphela u-Abela kanye nomnikelo wakhe.
And Cain gets extremely angry because of it.
uNkulunkulu akawamukeli umnikelo kaKhayini, leyo nto imenza uKhayini ukuthi acasuke kakhulu.
Now the text doesn't tell us why God accepted the one offering and not the other.
Izwi kaNkulunkulu-ke alisitshela ukuthi kungani uNkulunkulu amukela u-Abel nomnikelo wakhe wangamamukela uKhayini nomnikelo wakhe.
Commentators have come up with lots of different theories.
Kodwa-ke abachazi beBhayibheli ziningi izinto asebeke bazisho bezama ukuchaza ukuthi kungani kunjalo.
But we get a hint in these verses and then a fuller explanation in the New Testament.
Sithola-ke isithombe esincane nje bangcwele ukuthi kungani kulamavesi bese sithola isithombe esiphelele kwiNew Testament.
So notice in verse 3 that Cain brought some of his fruit, but in verse 4 Abel brought the firstborn of the flock.
Aphela lokhu-ke ukuthi uma ubheke evesini lika 3 ukuthi uKhayini waletha kusimakade ingxenyana yezithelo zakhe, kodwa yena u-Abela akubanga njalo kuyena, waletha okokuqala kusimakade.
In other words, there's a difference in the quality of the sacrifice.
Okusho ukuthi-ke kunomehluko kulomnikelo wakhe.
Abel is giving from the best that he has in his flock.
U-Abela yena emnikelweni wakhe kukhona lokhu ukuthi ubalulekisile umnikelo wakhe.
But Cain is not giving his first fruits. He's not giving his best.
Kodwa-ke uKhayini ngakolunye uhlangothi yena akabonakalisi ukubaluleka emnikelweni wakhe, akalethi okukhulu emnikelweni wakhe.
But the problem is not the difference in quality as much as what that difference in quality says about the attitude of their hearts.
Kodwa-ke inkinga enkulu bazalwane akusikhona ukuthi umnikelo nje lo abawulethayo, kodwa ilobu okuvezwa umnikelo wabo okungukuthi okusenhlizweni yabo.
And that's where Hebrews chapter 11 verse 4 really helps us.
Yilapho-ke la incwadi yamaHebheru esasikweni sika 4 esasenza 11 evesinga 4 isiza khona elithi ngokukholwa u-Abela wanikela kuNkulunkulu ngomnikelo owamukelekayo kunokaKhayini, ngalokho wathola ukunconywa ngokuthi ulungile uNkulunkulu efakazela izipho zakhe nakuba esafa usakhuluma nokho ngawo.
She Abel's offering was accompanied by faith. That is what made the difference.
Into eyenza ukuthi umnikelo kaAbel uqapheleke yilento yokuthi wawuphelezelwa ngokukholwa.
The offering was an expression of Abel's heart towards God. He trusted him and so he gave him the very best.
Umnikelo wakhe uveza ukusenhlizweni yakhe ngoNkulunkulu, wayemethemba uNkulunkulu, ekholwa ngoNkulunkulu, ngalokho wanikela kuNkulunkulu ngokubalulekile kuyena ngomnikelo kungqaphambili.
But Cain did not trust him.
Kodwa-ke ngakolunye uhlangothi uKhayini yena akazange amethembe uNkulunkulu.
His selfish attitude resulted in a half-hearted offering.
Ukuzicabangela yena kwakhe ezibeka yena phambili kwenza ukuthi umnikelo wakhe kungabi umnikelo ongungqaphambili.
Perhaps he was just going through the motions.
Kungenzeka kuba yinto nje yayeyicabanga nje noma khona edlula kukho ngaleso sikhathi.
Perhaps he was doing the bare minimum just to tick the box.
Kungenzeka kuba wayenikela nje ukuze kube ukuthi nje ngiyagcina icala usenzile nje.
But it's a reminder to us friends that God cannot be fooled.
Kodwa-ke isikhumbuzo leya nto bazalwane ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuba yisiwula, asikwazi ukwenza uNkulunkulu abe yisiwula.
He doesn't only see the outward act, he sees the heart as well.
uNkulunkulu akusikhona nje ukuthi ubona ingaphandle kuphela, kodwa uNkulunkulu uyakubona nokusenhlizweni yethu.
So let's apply that to ourselves.
Ake sikubuyiseke lokho sikusondeze eduze nathi.
A better question than did you read your Bible today is did you enjoy God when you read your Bible today?
Umbuzo ke ongcono namhlanje akusiwona lo ukuthi ulifundile yini izwi kaNkulunkulu kodwa yilo othi uye wamthokozela yini uNkulunkulu ngenkathi kufunda izwi lakhe na.
A better question than did you go to church on Sunday is did you bring all of your heart, soul, mind and strength to church on Sunday?
Umbuzo ke ongcono kunalo othi uyile yini enkonzweni kuleli sonto yilo othi ngenkathi uze enkonzweni uye wayiletha yini inhliziyo yakho nomphefumulo wakho namandla akho nengqondo yakho na.
A better question than did you give towards your church this month is did you give with a cheerful heart towards your church this month?
Umbuzo ke ongcono kunalo othi ingabe unikelile yini ebandleni lakho kule nyanga na. Umbuzo othi ingabe uye wanikela yini uthokoza enhlizweni yakho kule nyanga na enkonzweni.
Cain's selfish unbelieving heart towards God is his first sin.
Ukungakholwa ke ukaKhayini kubonakala kuyisono sakhe sokuqala. Umnikela kawuletha uNkulunkulu ekhombisa ukungakholwa kwakhe isono sakhe sokuqala.
But to our surprise it is met with grace.
Kodwa ke into esimangazi leyo ukuthi lesi senzo sakhe noma lemicabango yakhe ihlangana nomusa.
Like a loving parent who stages an intervention for their child, God confronts Cain.
Njengomzaliko ohlala njalo azi isigaba esifanele ukuba asondele eduze komntwana wakhe ukuze amsize, noNkulunkulu wenze njalo uyasondela kuKhayin.
He tells him the honest truth out of loving concern for him.
Umtshela ke leli qiniso elimsulwa emtshelela lona ngenxa yokuthi umkhathalele uyamthanda.
And he presents Cain with two paths in verse 7.
Umtshela ke izinto ezimbili noma ubeka phambi kwakhe izindlela ezimbili evesini ka 7 uthi uma wenza kahle awuzukwamukela okuhle yini na. Uma ungenzi kahle isono sisemnyango siyakunyonyobela sifuna wena kodwa wena sinqobe.
The first path is to turn back to God with the right attitude because God in his grace will restore him.
Indlela yokuqala uNkulunkulu akayibeka kuyena leyo kuba abuyele kuNkulunkulu aphenduke ngoba uma ngabe enza njalo uNkulunkulu uyakumbuyisela.
Repentance is always the only way out.
Ukuphenduka ke bazalwane siyale kuyiyona njalo indlela yokuphuma esonweni.
The other path is the one God sees Cain heading down.
Enye ke indlela uNkulunkulu ayibonayo ubona uKhayini eshona phansi.
Cain's building anger is like a gas leak in a closed room.
Ilentukuthelo akanayo uKhayini ifana negesi elikhayo esendlini evaliwe nje evala umnyango.
All it needs is a spark and it'll go boom.
Idinga nje inhlansana encane kakhulu ukuthi kuqhume yonke into.
So God graciously warns him of how dangerous his situation is.
UNkulunkulu ke uyamxwayisa ukuthi sinobungozi kangakanani isimo sakhe na.
He paints a frightening picture of what sin is like.
UNkulunkulu umdwebela isithombe phambi kwamehlo sakhe sokuthi isono siyinto enjani.
A ravenous animal at your front door waiting to pounce on you as soon as you open it.
Ufanisa ke nesono esinesilwane esinobungozi esidwengulayo esime phambi komnyango esilindele ukuba vule.
Imagine sin as a lion with rabies.
Qabanga ke isono njengevubesi elinamarabi.
There is no way of taming it.
Ayikho indlela yokuthi ungalivimba.
You can't reason or negotiate with it.
Awukwazi ukuxoxisana nalo nizwane.
There's no room for experimentation.
Ayikho indlela yokuthi ningazwana ngenkulumo nalo.
As soon as you open that door, it will overpower you and devour you.
ngenkathi uvula lo yamnyango bangcwele lizongena libhubese linamarabi likudwengule.
Is that how you think about sin?
Ingabe leyo yini indlela ocabanga ngayo ngesono na?
The world wants you to see it as a bit of naughty fun, a cheeky indulgence.
Indlela sicabanga ngayo thina ngesona kuyona sicabanga ngesono njengento enhle njengobumnandi nje obuncane nje ukuzijabulisa.
And when sin comes knocking at our door, we are tempted to see it that way.
Mangabe sono siza eminyango yethu singqongoza, siyalingeka sicabanga leyo ndlela ngesono.
We think, what's the fuss about?
Sicabanga ukuthi yini kanti lento ebaluleke kangaka?
I'm in control here. I'll have a peek if I want to.
Imina olawulayo la, imina engingakwazi ukwenza noma yini uma ngithanda.
Besides, I'm strong enough to make sure that nothing will get out of hand.
Futhi ke nje nginamandla mina abakhulu okwazi ukuqinisekisa ukuba ayikho into ezodlebelengeke.
God's loving warning to all of us is to keep that door firmly shut.
Isixwayiso sikaNkulunkulu esihamba nokusithanda abangcwele. Singukuba siwugcine lo mnyango uvalile.
We have no idea what we're messing with.
Asazi bazalwane ukuthi yini kahle kahle le esibhekene nayo.
But even after God's loving intervention came, does absolutely nothing about it.
Kodwa kokumakazayo lo ukuthi nakuba uNkulunkulu esezivezile ngendlela eluthando ngokumxwayisa uKhayini akenzi lukho lutho ngaloko xwayiswa nguNkulunkulu.
His sinful attitude, his sinful anger build up and they eventually lead to a sinful action.
Imicabango yakhe yesono, imicabango yakhe emibi yesono iphumela ekuthenini beyizenzo ezibi zesono.
That's the second subpoint, Cain's sinful action.
Iphotike engaphathala kwaleli point yethu lokuqalelo lesibili lokuthi izenzo eziyisono.
Just like that in verse 8, Cain commits premeditated murder.
Kwenzeka nje kalula kanjalo verse 8 ukuthi uKhayini abulale acabanga abe nesikhathi sokucabanga bese yahamba yobulala.
And 6 times in 3 verses the author reminds us, this is your brother, brother, brother.
Kuze kubele kasithupha emavesini nje amathathu izwi kaNkulunkulu lokho likhumbuza ukuthi kumfowenu lo, kumfowenu lo.
The hatred in his heart builds up until he murders his own brother.
Inzondo yakhe nentukuthelo yakhe iyakhula izifinyelele la khona ebulala umfowabo wegazi.
Instead of being the hoped for seed that would rise up and crush the serpent, Cain joins the serpent's side and rises up to crush his godly brother.
Ekuthenini uKhayini abe yilo wesethembiso olindelekile ukuba kube nguye ozochoboza ikhanda lenyoka. UKhayini ujoyina uhlangothi lenyoka, amelane noNkulunkulu.
And for the very first time, physical death comes into God's world and it's not by his hand, but by the hand of a man.
Ngaleyo ndlela ke okokuqala bangcwele bese sibona ukufa kokuqala noma ukubulawa komuntu okokuqala ngqa into emangazayo ukuthi akuzi ngoNkulunkulu sikubona kuvela kumuntu kuqala.
Just like Adam and Eve's act of disobedience and eating the fruit, Cain's murderous actions are the climax and the turning point of the story.
Njengoba ke sibonile ngokungalaleli kukaAdam noEva nokungamlaleli uNkulunkulu kwabo nokuwela kwabo esonweni, kuyafana ke nokungakholwa kukaKhayini nokungamlaleli uNkulunkulu. Leyo nto ke ephezulu kakhulu kulesi sahluko.
That means everything in the story was building up to it before that point, and then everything that comes afterwards is a response to it.
Lokho ke okusho ukuthi yonke into eyenzeke ngaphambi kwaloko ibikade ikhanda ikhanda leso sigaba esikhulu esisecongweni, yonke into ezokwenzeka emva kwaloko izokwenzeka njengempendulo yaloko sekwenzekile.
The response is in verse 9 to 16 where God questions and he punishes Cain.
Impendulo ke izovela ke lapha evesini lika 16 la khona uNkulunkulu ebuza uKhayini aphinde amjezise.
And it's at this point that the careful reader starts to feel like they've heard all of this before.
Kulesi sigabake bazalwane umuntu oqaphelayo mangabe efunda izwi kaNkuluNkulu ila ezokwazi ukubona khona izinto ezithi ayifane nezinto ebezike zenzeka.
In many ways, Cain's story in chapter 4 is a replay of his parents' story in chapter 3.
Ngendlela eyiningi-ke isitori lesi sikaKhayini nokwenzeka kwaso siveza lokho ebesesike sakubona kubazali bakhe u-Adam no-Eva.
In both stories, fruit is involved.
Kuzona-ke zombili lezi zitori zombili ilokhuzala iy'thelo ziyingxenye.
The fruit of the tree in chapter 3 and the fruit of the ground in chapter 4.
Isithelo somuthi esahlukweni sika 3, isithelo somhlabathi esahlukweni sika 4.
In both, God questions them after their sin, and they both try to hide it and to blame others.
Emva kwazo zombili lezi gameko uNkulunkulu uyababuza bobabili ke bakhombisa ukuyifihla iphambeko zabo.
In both there is a curse that is given.
Kuzona ke zombili kukhona isiqalekiso uNkulunkulu akasinikezayo.
And God's punishment for Cain affects his relationship with the ground just like God's punishment for Adam affected his relationship with the ground.
Bese kuthi ke isejeziso sikaNkulunkulu ejezisa uKhayini. Sibandakanye ebudlelwane bakhe nomhlabathi noma nemvelo. Lokho sasikubonina kuAdam ekade ejeziswa uNkulunkulu. uNkulunkulu eqalekisa ngisho umhlabathi the ground.
In both the story ends the same way.
Kuzona ke zombili lezi story indaba iphela ngendlela efanayo.
Look at chapter 3 verse 24.
Bheka ke isahluko sika 3 evesini lika 24. Fundeya kanje. Wamxoshwa umuntu wayesebeka amakherubi empumalanga nensimu yaseEden nenkemba evuthayo eyayiphendukela ngazonke. Ukuqapha indlela eya emthini wokuphila.
I compare that with verse 14 of our passage.
Bheka ke no verse ke 14 kwi passage yethu ofundeya kanje. Uverse 14 wesahluko sika 3. Ufuna kanje simakade uNkulunkulu I've got the wrong reference here.
Verse 14.
Verse 14 of chapter
4.
Of chapter 4. Bheka namuhla usungixoshile emhlabeni sengumhambuma nozulane ezweni ngethuswa ubala noma kubani ohlangana nami uzofuna ungibulala.
Both times they are driven away from God's presence.
Zona zombili-ke lezi zikhathi bangcwele bayaxoshwa ebukhoneni bukaNkulunkulu ebusweni bukaNkulunkulu.
For Adam and Eve, the direction is east of Eden.
Ku Adamuke beno Eva bayiswa ke east yase ntimini yase Eden.
Verse 16, we're told Cain is sent even further east of Eden.
Kulana ke verse 14 siyathola ukuthi uCain naye wayiswa kude kakhulu khona ngase east wase Eden.
And in both stories, God graciously provides for them after their sin.
Kodwa ke kuzona zombili lezi zitori bangcwele sibone lokuthi uNkulunkulu uba nomusa. uNkulunkulu abonelele ekwahluleleni kwakhe.
He gives the naked couple animal skins to protect them.
Unikeza ke uAdam noEva noEva emva kokuba kade bahluleke banikeze iy'ngubo ezazakhiwe ngelokhuzana zesilwane ukuba bambathe.
And he puts some kind of mark on Cain to protect him.
Anikeze ke nophawu kuKhayini ukuze aprotekteke noma avikeleke.
All of these similarities are the author's way of telling us that what happened in the garden did not stay in the garden.
Zonke ke lezi zinto bazalwane zisitshela lokho ukuthi lokhu okwenzeke ensimini yase-Eden akuzange kugcine khona.
Sin has leaked out. It has spread from parents to children.
Isono ke siqhubekile sasuka kubazali sesihlela nabantwana.
We often say that every generation has its challenges, and that is true.
Sihlala sisho njalo ke ukuthi izizukulwane nesizukulwane sineyinkinga zakhona.
But the biggest challenge of them all remains the same for every generation.
Kodwa ke inkinga ke enkulu okuyiyona ke ekuona ukuzona zonke izizukulwane iyodwa.
Sin was your grandparents' biggest problem? Sin is your biggest problem, and it'll be your children's biggest problem. But it's not only the similarities, it's the differences between these two stories which teach us something as well.
Cain
is warned by God before his sinful act, unlike his parents. When questioned by God, Cain goes further than Adam. He flat out lies. When asked where his brother is in verse 9, he says, "I don't know." And when God confronts Cain with the truth, there's no shame. Unlike his parents, he feels no remorse for what he's done. All he can think about is his punishment and how hard done by he feels. Speaking of his punishment, God curses him in verse 11, which is the first human to ever be cursed by God. Adam and Eve weren't cursed, only the serpent was cursed. But now Cain is cursed. All of these differences tell us that chapter 4 is actually not simply a replay of chapter
3.
It's an intensification of sin. That is, things are going from bad to worse. But once again, in the face of spreading, intensifying sin, we are met with surprising grace. Even after Cain kills Abel, God doesn't completely wipe him out.
In
fact, he does the opposite. He protects Cain's life. If anyone harms him, they will face a punishment 7 times more severe than his punishment. And grace doesn't end there for Cain, because as we move on to our second point, we'll see that Cain gets a wife and he's given kids. Our second point then is the progress of Cain's line. In verse 17 to 24. Can you read for us verse 17 to 22,
please? U-Enoki wazala u-Iradi, uyise kamehujayeli wazala uMethushayeli, uMethushayeli wazala uLameki, uLameki wakhanwa ngabafazi ababili, u-Ada noZila, u-Ada wazala uJabhali, ukhokho walabo abaqala emathendeni abangabafuyi bemihlambi igama lomina wakhe uJubhali yena wayengukhokho walabo ababe ngabethi bogugu nomthingo uZila wazala uThubhali Khayini owayengumkhandi kwazo zonke izinhlobo zezinto ezenziwe ngethusi nangensimbi udawabo kaThubhali Khayini kwakungunahama.
See, God's mark protects Cain, and we get introduced to his family tree, 7 generations from Adam.
UNkulunkulu ke sibona lokhu kuba uyavikela uKhayini, angagcini nje ngokumvikela nophawu lukaNkulunkulu akalibeke uKhayini uvikeleke. Manje sitshelwa ngomndeni wakhe nezizukulwane eziwu-7 ezivele emva kwakhe.
Even though Cain and his line are wicked, God still allows them to populate and to cultivate the earth.
Nakubake uKhayini ukhalo lakhe lungolile luqalekisiwe, kodwa uNkulunkulu uya usalivumela ukuba luqhubeke lwande.
Remember, those were the 2 things that God commanded in Genesis chapter 1, for people to multiply and to rule over the earth.
Kumbula lokuba yilezo zinto esithu uNkulunkulu ayinikezile sasikwenza kaGenesis esasikwenza kaY ukuthi abantu bande bagcwalise umhlaba.
What we learn from Cain's line is that it's defined by 2 types of progress.
Esifunda yonke okhalweni lukaKhayini ilokho lokuthi sibona inqubekela phambili ezimbili.
The first is civilizational progress.
Ukuqala ke esizokubona ukukhula kwezentuthuko yempucuzeko.
In verse 17, Cain builds the first ever city.
Ukuqala ke esikubonayo evesini ka 17, uKhayini wakha idolobha lokuqala ngqa.
This is where urban life begins.
Ilapho ke impilo le yasedolobheni eqala khona.
Cities are often centers of technological advancement as people work more closely together against the harsh realities of life.
Edolobheni ke ilapho abantu besebenza khona besebenzisa i-technology nokuhlakanipha kweze technology benza ukuthi ukuphila kube ngcono.
But it's Cain's great 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 grandsons that really start to move things forward.
Kodwa ke omunye oqhamuka kude enzalweni kaKhayini yilo sokubona khona inqubekela phambili enkulu kakhulu.
The first born Jabal, he invents animal husbandry.
Oqala ke lo asemshilo ngegama uyena lo owasungula iplazi lokuqala lagcinwe khona izilwane.
That is, all farm life comes from him.
Lo uthi ke yonke ke impilo yaseplazini iqhamuka kuyena.
Yes, Abel was a shepherd, but Jabal goes much further. He rounds up all the livestock.
Yebo ke uKhayini wayengumgcini uAbela wayengumgcini wezemfuyo, kodwa uyaqhubekela lapho uJabal yena ekuthela iqoqe zonke izilwane.
Which gives us milk and eggs and butter and a wide variety of dry meats.
Lokho ke okusinikeza abangcwele ubisi, kusinikeza amaqanda, kusinikeze nenyama le esithanda kakhulu yokosa.
Basically, Jabal produced everything vegans can't eat.
Ukusho ukuthi nje uJabal lo wakhiqiza ukuqala zonke izinto labantu abangayizinyama abangazidli.
His brother Jubal is the first person to invent instruments and then play music.
Bese kuthi ke umfo wabo yena waba oqala umuntu owafika nezogubhu nezinsimbi nomuntu owayishaya.
What an amazing gift that music is. We enjoyed it already in our service.
Isipho ke esimnandi kakhulu lesi esijabulelayo kwala enkonzweni.
The way it just stirs up all of these emotions in us.
Indlela yokuphakamisa ngayo imizwa yethu ngaphakathi ngathi sihlabelele.
Jubal is the father of the arts.
Yedale ulo semshilo uyena owaba ngubaba noma umsunguli walezo zeintsimbi.
The last brother was Tubal Cain. He's the first to extract metals from ore and then create tools. He's the father of the sciences. So these are the beginnings of civilizational progress. Agriculture, art and science.
Do
you know what the surprising thing is? The surprising thing is where they come from. From the godless line of Cain.
Okumangazayo kakhulu bangcwele ukuthi lezi zinto njengalokhu siyithokozela kangaka siqhamuka kulolu khalo oluqalekisiwe ukhalo lukaKhayini.
How can this be?
Kuza kanjani?
That such a line would produce such blessing for the world.
Ukuthi inzalo eqalekisiwe kangaka kodwa izoza nezinto eziyisibusiso kangaka ezweni.
This is what theologians call common grace.
Yilento ke abahumushi beBhayibheli abayibiza ukuthi umusa wabo bonke.
Common grace is God's general favor by which he gives gifts and blessings to all people whether they are godly or not.
Leli gama kaselishilo lisetshenziswa abafundi beBhayibheli babahlazi beBhayibheli ukuchaza umusa kaNkulunkulu lo ongapheleli kubantu abakholwayo kuphela kodwa umusa unikeza labantu abangakholwa.
Remember what Jesus once said, God makes the rain to fall on the just and the unjust.
Khumbula lento eshiwo uJesu ukuthi wathi imvula ibanisela bonke, inisela omuhle, inisele nomubi, okholwayo nongakholwa.
Another way to put this is, because of God's common grace, not all Nobel Prize winners are Christians.
Ngiyindlela yokuyibeka lento leyo ukuthi ngenxa yomusa uNkulunkulu wabo bonke abantu akusibona ibona bonke abantu abawinayo lama prize asekhulume ngawo.
If such a thing was around, then Cain's line would surely have won a few of those.
Uma ngabe kuthiwa umndeni lo kaKhayini ubusa phila sinesiqiniseko salokhu ba ubuye wathola nawo lawo award.
And therefore it tells us that as Christians we should be able to recognize and thank God for the achievements and the contributions that people have made, those who don't recognize and thank God.
Lokho kusho ukuthini nabazalwane? Kusho ukuthi thina njengabazalwane njengebandla likaNkulunkulu simele ukubona lokho okwenziwa abantu okuhle besebenzisa izipho zabo. Sikurecognize sikubone lokho nabo kuba bengakholwa uNkulunkulu.
Really, it's because of God's common grace that our lives have improved materially in ways that people living only 200 years ago could never have imagined.
Kuyiqiniso lokuthi kungenxa yomusa kaNkulunkulu bazalwane abantu abaphila eminyakeni eminingi engango 200 years ago abangazange baze bayibone intuthuko esijabulelayo namhlanje nezinto esizibonayo kungenxa yomusa kaNkulunkulu awunikeza bonke abantu.
If you put technological developments into one chart, it would be going up very gradually for millennia until you get to about the 1800s and then it looks like a rocket that is taking off into space.
Uma ngabeke kuthiwa ubungathatha nje impucuzeko kwezethekhnoloji uyibeke nje echartini elilodwa ukuzobona lokukhula okukhula kakhulu ukusukela esikhathini esiningi esedlule semillennium ukuze kuyofika ngalesi sikhathi asesishilo kodwa kufika isikhathi la kuvele kubukeka ukunyuka khona kakhulu.
So friends, when was the last time you thanked God for flushing toilets?
Kuninike la mzalwane oke wambuka khona uNkulunkulu ngetoilet elishawayo.
But you never thought that was going to be the application today.
Awucabanga ke ngiyacabanga ukuba uleyo nto bengaba yinto esingakhuluma ngayo namhlanje.
Thank God for the eradication of most diseases.
Ngokugcina ukumbonga uNkulunkulu ngokunqotshwa kwezifo eziningi nangendlela eyiningi eyikhona zokulwa nezifo.
We should thank God for the rapid decline in infant mortality rates.
simele ukuba simbonge uNkulunkulu simbonge kakhulu nangokwehla kwezinga ebekade lilikhulu lokufa kwabantu abasebancane abantwana.
For electricity and refrigeration.
Simbonge uNkulunkulu ngogesi nangaba fridge.
With the cars and taxis that we used to get here this morning.
Ngeimoto kanjalo namatekisi asisiza ukuba sifike namhlanje la enkonzweni.
See, God has given many people, not only Christians, unique insight into His creation to bless and improve the lives of all people. It tells us that even as bad as sin is, it has not left godless cultures completely bankrupt.
Kodwa ke kusitshela lokho ukuthi noma ngabe kuthiwa isono sibi kangakanani, simbi siqhubekele phambili kangakanani, kodwa uNkulunkulu akazange azashiye eshiye lingekho ithemba.
God has given gifts to all cultures, they have something to bless the world with.
uNkulunkulu unikeze ilimi zonke, uNkulunkulu unikeze usiko lonke, abantu bonke abaphila emhlabeni indlela eyilula zokwazi ukuphila.
There's a second type of progress which defines Cain's line, and that is sin's progress.
Kodwa ke ikhona inqubekela phambili esibonayo uKhayi, leyo ke inqubekela phambili yesono sakhe.
See, even as good things are being produced by this line, sin is not lying dormant.
Angazi noma siyaqaphela ukubazana ukuthi nakuba sibona izinto ezinhle ezivele kulolu khalo lukaKhayi, kodwa nesono naso sikhona.
It is on the march.
Nesono naso siyaqhubeka.
By the time you come to Lamech, the seventh in the line from Cain, it's no coincidence that he is seventh.
Uma ngabe usufika kulo wesikhombisa uLamech, uzobona lento ukuthi akulona iphutha ukuba ukuthi abe ngowe-7.
7 is a symbolic number for Israel. It represents completeness.
Inamba ka 7 inamba le ekhuluma kubantwana bakwaIsrayeli ekhuluma ngokugcwala noma ngokuphelela.
That's because a few chapters ago we saw God rested on the 7th day of creation to enjoy the completeness of everything he had made.
Ngoba ke ngosuku lesi 7 masihlehla nje kancane isahlukweni sika 1 sobona ukuthi sibona uNkulunkulu ephumula ngosuku lesikhombisa ukuba thokozele indalo yonke ayidalile.
And that number is being used symbolically here too.
Le number ke esikhombisa isetshenziswe ukudweba isithombe la kule mavesi.
The sinfulness of Cain's line reaches its fullest, most complete expression in Lamech.
Ishukuthini le nto nayisho ukuthi ke bangcwele izono zikaKhayi zikhombisa kufike egcineni noma ukuphelela ububi besono obusegcineni obuseqopheleni eliphezulu.
Verse 19, we discover that he is the first polygamist.
Evesini lika 19 siyathola ukuthi uyindoda yokuqala yaba nesithembu.
He rebels against his creator's design for marriage to be between one man and one woman.
Wavelenje wayishiya inhloso kaNkulunkulu ngomshado okungukuba indoda ibe nomfazi oyedwa, kumshado ube phakathi kwendoda nomfazi oyedwa.
As I said 2 weeks ago, polygamy is only very subtly condemned in Genesis.
Njengalokhu ke sishilo ngesonto ledlule kade sibona ukuthi lo umshado onabantu abaningi ongena abantu ababili uqalekisiwe sahluke incwadi lika Genesis.
So you won't find any verse that says thou shalt not practice polygamy.
Alikho iverse ozoluthola elizothi abantu abangabi nesithembu noma kufanele umuntu abe nesithembu.
But you'll find that implied by the narrative.
Kodwa ke uzokubona lokho kukhandekile ngendlela isitori sichazwa ngayo.
And this is a good example.
Lesike kuyisibonelo esihle salokho bangcwele.
Lamech is the Cainite line's poster boy of badness, and he's a polygamist.
Lowe sikubona ngalomlisa nje oqala ngqa uLamech uqhamuka okhalweni lolubi ukhalo lukaKhayini lwisibonelo esibi somshado olabantu okuncuda abantu abaningi.
Now one day Lamech turns to his two wives and he sings what has been called the song of the sword.
Uyaphenduka ke yena lo Lamech ucula ke iculo leli mfundisi selibize ngokuthi iculo lenkemba.
Verse 23 and 4, my brother's going to sing it for us, eh?
Ebesini lika 23 ufundeya kanje uthi Kolobangelo verse 23 uLamech wathi komkakhe we ada nozila abe ningilalele bafazi bakaLamech izwani engikushoyo ngibulale umuntu ngoba engilimazile nensizwa ngokuyishaya kwayo nensizwa ngokuyishaya kwayo.
Wow, what a piece of work. No, you're not going to do that. Lamech comes home, imagine this, Lamech comes home one night from the pub with a black eye.
Kabanga ke lo mlisa lo Lamech ubuye ebusuku nje uyivumela endaweni zakhe lakade eyijabulele khona ubuya nehlo elimnyama.
And he basically says, you should see what the other guy looks like.
Uthi ke kumakhosikazi akhe hayi ingathi beningambona naye ukuthi unjani.
In fact, let me tell you.
Uthi ke eqinisweni awuthi ngimtshele ukuthi ubuya kanjani.
He punched me. And so I cut him up into tiny pieces and I buried him in the ground.
Uthike ungishayile bangijijela ngesibhakela ngase ngimina ke nje ngimsika nje ngimbulala ngimenza ophisa abancane ngamgqiba.
My great ancestor Cain will be so proud of me.
Uthike lokhu nje into ekufanele ngabe abazali bami ubaba uKhayini lokuzaya ayiqhathe ngami.
See the cycle of murderous violence that started with Cain has gotten much worse.
Buka lokhu ke ukuthi lento esibone ngoKhayini ebulala umfo wabo abe siqhubekile yangagcina nje ngokuqhubeka yaqhubeka yaba yimbi kakhulu.
Cain never felt any remorse or shame for what he did, but at least he didn't celebrate his sin.
UKhayini akazange azwele amahloni noma azisole ngesono sakhe, kodwa okungcono ngayo lokho ukuthi akazange akhombise ukusijabulela isono sakhe.
Lamech is the first person who sins and then is proud of his sin.
ULamech umuntu oqala lo owenza isono sokubulala bese ejabula nje ngaso.
How far we've fallen from Genesis 2.
Umbuzo ukuthi sesiwe kangakanani masuka kuGenesis 3.
In that chapter, do you remember Adam was the first person to break out in song?
Mawukhumbula ke kuleso sahluko ukuthi uAdam wabe umuntu oqala owavele wahlabelela.
When God created Eve, a fellow human being, and he saw her for the first time.
Ngenkathi ke uNkulunkulu edala uEva ungumunye umuntu wesifazane wembono uAdam okuqala nje ngqa.
Lamech is the second person to break out in song.
ULamech ke umuntu wesibili esimbonayo ovele ahlabelele kakhulu.
And yet to rejoice in the destruction of a fellow human being.
Ujabula ejabulela ukuwa noma ukufa komunye umuntu onjengayo.
And the cherry on top is that he has the audacity to assume that God will protect his life like he promised to Cain.
Into emangaza kakhulu engaphezu kwaloko futhi ileyo ukuthi usanokukholwa ukuthi uNkulunkulu uzomvikela amgcine njengalokho wayethembisile.
Instead of avenging his death 7 times, Lamech says anyone who touches him will suffer the consequences 77 times.
Usho lokho ukuthi umuntu okunokuba hlupheke nje asikhombisi umuntu oyomthinta uyohlupheka ka 77.
So where are we at this point in the story?
Umbuzo uthi sikuphike njengamanje endabeni yethu na.
Sin has progressed with such intensity that we feel we have hit a new low.
Isono ke bazalwane sesiqhubeke ngalendlela yokuthi sesifinyelela sicabanga khona ukuthi sesiqala impilo entsha.
Adam and Eve look at their family tree and it's an absolute mess.
Uma ngabe ubheka nje kuwenzalweni Adam no Eva kubukeka nje kuyinto embi kakhulu.
The son Cain is not the serpent crusher. He's defected to the serpent's side.
uKhayini akasiyena lo wesethembiso lo bekade elindiwe kodwa into evele ngayo ukuthi uvele wawela nayo uhlangothini lenyoka.
The other son Abel's not the serpent crusher because his blood still cries out from the ground.
Nalo munye futhi wabulawa uAbel kula umfowabo uKhayini naye futhi akasiyena lo wesethembiso ngoba igazi lakhe liyakhala emhlabathini.
And it's very clear that Cain's line is not going to produce a serpent crusher but only more wickedness.
Kucacileke ukuthi ke ulayini kaKhayini noma ukhalo lakhe aluzokhiqiza loyo okuyena oyochoboza ikhanda lenyoka kodwa liyoletha ukukhula kwesono nje kuphela.
So it looks like the next round in the battle has also gone to the serpent.
Kubuye sengathi uSathane usephinde wajijela isibhakela futhi.
Right at the end of the chapter there is a ray of hope.
Kodwa ke ekugcineni kwalesi sahluko siyalibona ithemba.
And that's our third point very briefly, the promise of Seth's line.
Iphonti lethu ke noma iphuzu lethu lokugcina ke lelo elithi isethembiso senzalo.
Adam and Eve conceive, they give birth to another son, Seth.
U-Adam beno Eva ke bayakhulelwa, bathola ke omunye umntwana okugama lakhe uSeth.
Eve knows how important this moment is. She recognizes that Seth is a gift from God.
U-Eva ke uyaqonda lokhu kuba isikhathi esibaluleke kangakanani lesi, uyaqonda lokhu kuba uSeth uyisibusiso esivela kuNkulunkulu.
With Seth, the promise of a serpent crusher is alive once more.
Ngokuzalwa kukaSeth, kusho ukuthi isethembiso sikaNkulunkulu sisaphila.
And the question of suspense that we are left with is, will Seth's line go the way of Cain and the evil one? Or will it go God's way and be the line that defeats the serpent?
Umbuzo ke uthi ingabe ukhalo luka Seth lona ingabe luzowela ngakuphi na? Ngabe luzowela ngasekuthenini lube lento esibone ngoKhayini ukukhulisa ububi noma luzowela ngasekuthenini kuvele loyo okuyoba uyena oyochoboza ikhanda lenyoka na?
You're going to have to come back next week to find out.
Kufanele ukuthi ubuye ngesonto elizayo ukuze uthole impendulo yalokho.
But we do get a little hint in verse 26, right at the last sentence.
Kodwa ngesikhona isithombe nje esidwetshelwa sona evesini lika 26, emgqinje wokugcina evesini ka 26, othi baqala lapho ke abantu ukukhuleka egameni lika Simakade.
There is hope.
Kunethemba bangcwele.
See, Seth's line may not have produced any technological developments, but it will be remembered for something far more important.
Ukhalo ke luka Seth lona nakubalingakhiqizanga lokuthuthuka okukhulu ebesibona okhaleni luka Khayini kodwa kuyokhunjulwa ngoba kubaluleke kakhulu lona.
Verse 26 tells us that from his line the beginnings of formal worship of the one true God kick off.
Evesi nga 26 sithola lokhu ukuthi okhaleni lwakhe noma ngokuzalwa kwakhe kwaqala lapho ukuthi abantu bakhuleke egameni likaSimakade.
It's the seed of what will blossom into the church in the fullness of time.
Lokho kuyimbewu nje bazalwane ezokhula ibe nkulu igcine iyibandla uma ngabe sekufika isikhathi.
Our gathering today in formal worship of the Lord is to stand in Seth's lineage.
Ukuhlangana kwethu namhlanje njengebandla likaNkulunkulu ukuma kulesethembiso esafezekiswa ngoSeth.
So once again we learn that as sin spreads and intensifies, it is met by the abounding grace of God.
Kakhulu ke bazalwane sibona lo ukuthi nakuba isono siqhubekela phambili nobubi baso bukhulu kodwa sihlangana nomusa kaNkulunkulu ovamile.
And we're going to close the sermon today with the ultimate sign of his grace.
Sizovalake namhlanje bazalwane ngophawu olukhulu lomusa wakhe.
We must understand the story of Cain and Abel through the words from the book of Hebrews.
Simeleke kuba sisiqonde lesi story lesi besifunda ngaso sisibuka ngamehlo amaHebrew.
It helps us to see how this story points to the Lord Jesus Christ.
Sisa ke lapha kuma Hebrew ukuthi sikwazi ukubona ukuthi lesi story sisifikisa kanjani inkosini uJesu.
The Bible says every Old Testament story must point and does point to Jesus Christ.
IBhayibheli ke lithi zonke incwadi zeBhayibheli lidala kuOld Testament zimele futhi ziyakwenza lokuba zikhomba kuKristu Jesu inkosi.
Hebrews 12:24 shows us how.
AmaHebrew 12 verse 24 kufundeka kanje. NakuJesu umxhumanisi wesivumelwano esisha nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kuneli kaAbel.
How does Jesus' blood speak a better word than the blood of Abel?
Ingabe igazi kaJesu lilikhuluma kanjani izwi elingcono kunezwi elikhulunywa igazi likaAbel na?
Abel's blood reminds us of human guilt.
Igazi likaAbel likhala lisikhumbuza ububi bomuntu.
It cries out from the ground for justice.
Likhala emhlabathini likhalela ubulungiswa.
It's blood that must bring condemnation upon humanity.
Igazi elikhala ukuze kube khona ukwahlulela kubantu.
We may not have murdered someone.
Kungenzeka ukuba thina sizange sibulale umuntu.
But we all have blood on our hands, as it were.
Kodwa ke nathi sinegazi ezandleni zethu njengoba kwakunjalo.
As the Apostle John says, if you have hated someone, you've committed murder in your heart.
Ngoba ke umpostoli uJohane uthi uma ngabe uke wazonda umuntu ngenhliziyo yakho lokho kusho ukuthi umbulele.
That is, you've wanted them not to exist anymore, you just didn't have the courage to act on that desire.
Lokho kusho ukuthi ubungafuli nje ukuba ubabone bephila, wavinjwa yikona ukuthi awunaso isibindi sokuthi umbulale ngempela.
So his blood reminds us of our guilt and the need for God's condemnation if there is to be justice.
Igazi likaAbel lisikhumbuza lokho ke ukukhala likhalela ngobubi bethu nesikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu umele kwahlulela umhlaba.
Abel's blood reminds us of these things. But what we need is blood that can cleanse us from them.
Igazi likaAbel lisikhumbuza lezo zinto, leyo mpilo yethu enjalo, impilo yesono bobubi obunjalo. Kodwa igazi silidingayo igazi elinokusilungisa lisiklini izono zethu.
Jesus' blood is better because it speaks that word.
Igazi lika Jesu bazwane lingcono ngoba likhuluma lelo lizwi lokuhlanza izono zethu.
A word of forgiveness instead of guilt.
Igazi lokuxolela okunegazi lokubamba ngonembeza.
A word of righteousness instead of condemnation.
Igazi ke lokulungisa okunegazi lokuhlulela.
A death of just payment for all of humanity's injustices.
Ukufa okufela konke ukungalungi kwabantu emhlabeni.
And that is the ultimate expression of God's abounding grace for your sin.
Ngoba ke ilongo uthando olukhulu kaNkuluNkulunkulu noma umusa omkhulu kaNkuluNkulunkulu ngawe.
Jesus' blood was spilled for you.
Igazi likaJesu lachitheka lichithekela wena.
And if you would only receive it, it will cleanse you of all of your guilt.
Uma ngabe ke uke walamukela qiniso lelo ukuthi liyoklina zonke izono zakho.
Call upon the name of the Lord and you will be saved.
Biza ke igama lika Jesu uyosindiswa.
Amen bazalwane.